nini, umenitupia jini? Au umenipaka manini, umeniweza na nini, nakupendea nini? So romantic, jamani hili penzi mbona ni fire? Yuko romantic, ndo anafanya na kuwa haya. Oh baby yo mpando, hili ya gando, you must let me know. Na kama ni ya gando, ni mapambano, I must let you know. Mwezi umenifunga kamba na sioni, ninyoko menivua gamba na sikomi. Nizeri ya sugar sugar, so magical, your love. Nyoko menivua gamba na sikomi.